Luka sura chapande didi e didi. Aya chapande tati e jovi. Yaki chapande tati e jovi tati. Yesu jami bevi. Charal ko lilimi on. Mbimi on ton jadu e shede. Ton jadu e jakari. Kupade kwede didi. E wodi kondullu don. Bembi. Wala. Obibe. Amma joni. Godu do shede e jakari. Hocha. Muwala kafahi. Sora chuddari mudum soda goti. Emi viaun. Ayare de dole hewa do ambi unde. Dum hoccay mo bokallu do. Gam ko winda do am batake hewuki. Tokkube mo biimo. Modibbo. Ra kafaje didi. Obibe. Dum heji non. Bandirabe am to insiptori. Nder sura sappo. En nani no annabi Isa alayhi salam liliri tokkube mo gam be gajino habaru beldum amma e cerengel o wiibe to be kocca jakari ko cede ko pade ko ede didi gam e cerengel be neboyta be jahay be gajino habaru beldum jawdum be garto yato mako gam non to be daro be gada shiri jutudum gam non e gel ton caril be dilli der jawdum ciri wala amma der ayaje de jangudeen do en nani o wiibe be shiriyo boddum gam wajinki habaru beldum gam to be dilli be gartoyta to mako kadin be jahay be neboya e be gajinana yimbe habaru beldum gam non dole be shiriyo boddum bu nonno nande no wiibe der aya chapande tati e jowi yaaki chapande tati e jowego charal ko lilmi on Mbimi on ton jadu e shede. Ton jadu e jakari. Kupade kwede didi. E wodi kondullu don. Bembi. Wala. Obibe. Amma joni. Godu do shede e jakari. Hocha. Muwala kafahi. Sora chuddari mudum soda goti. E nani do. Obibe. Amma joni. Godu do chede jakare fu hoccha. Muwala kafahi. Sora chuddari mudum soda goti. Bandirabe am. Hani pamen do wiki. Nde annabi Isa alayhi salam wi. Fu muwala kafahi. Sora chuddari mudum soda goti. Nae dum holla wiki. Annabi Isa alayhi salam. Ewia tokkubemo. Siriyo gam konu. Na kanjum woni ma'ana ko annabi Isa alayhi salam wi'ata do gam to en jangi der deftere seninde en nana en dum nanditiri walde Allah e kafahi to en jangi der wahayu yahaya sura didi aya sappo e didi e aya sappo e jowego e sura sappo e didi aya sappo e go dum ma der deftere ibraniyam ko en sura nai Aya sappo e didi. Te ayaji. Fu nanditini walde Allah e kafahi. Gam non. Annabi Isa alayhi salam. E waggina tokkube mo. Nder yaadu mabbe. Gam wajin ki habaru beldum. Dole be kutina walde Allah. Na kafahi fe irki ledde. Gam non do e tabbitinana en. Na annabi Isa alayhi salam e siriyo tokkube mo. Gam konu dum bandu. Amma sai ni konu ya sheidan e bawde mudum gam annabi isa alayhi salam der jodde mudum fu medai konu o medai o hocci yonki sai ni o hokka yonki sai ni o ummina maybe daga maide gam der linjila en nani de duddum annabi isa alayhi salam yamditini be jamda o ummini maybe daga maide Amma o medai waruki goddo konde go gam non ka fahido annabi isa alayhi salam e siriyo tokkube mo gam konu amma e mo meta do konu hakkunde yimbe Allah e sheidan e ruhuji kalludi ko ginni der ayaje de jangeten to yesu de dum wari nanguki annabi isa alayhi salam gam dum warwamo en nanai Goto nder tokkube annabi Isa alayhi salam e yidno hutira kafahi hona hada to dum nanga annabi isa alayhi salam dum warwamu amma annabi isa alayhi salam hadimu ay chapande tati je weedidi annabi isa alayhi salam dauti wiki tokkube mu emi biyaun ayare de dole hewa do ambi unde dum hoccay mu bukalludo gam ko winda do am batake hewuki bandirabe am to en jangi der deftere annabi isaaya sura chapande jawi tati in nanai ko annabi isaaya windi doko dum waranta annabi isa alayhi salam e godde ayaje dudde der attaura e defte annabo'en gam non do annabi isa alayhi salam e famtina tokkube mo fuko dum windi do mako heewai gam non e mo waggina be do be ngi iri torraka dum torrata mo to be ganna gam non Allah jomirawo e hore mudum siri wada gam hisnuki bi adama fu daga hakki ila wal torra e maide annabi isa alayhi salam do gafangal bunonno nanden waggini be do wiki e mi biyaun ayare de dole hewa do ambi unde dum hoccay mo bukalludo gam ko winda do am batake hewuki wato dum ummanto annabi isa alayhi salam dum nangama bukalludo dum waroya gam non to tokkube ma gi dum nangi mo e dum torramo be pama wiki lallai dole non wada gam hebbinki ko Allah jawmirawo e hore mudum siri gam hisnuki bi adama daga hakke kita mako garai kanyalde darngal e lawol maide annabi isa alayhi salam